They call me MPM. The Tanzania one.
No means I want but now in I'm Sunday. So la la now in I'm Sunday. When no means I sell and now in I'm Sunday. That jive and now in I'm Sunday. Usinyo neni ponyuma yako na kupendaga. Nakutandaga. Nimeza mama zema mazima na kupendaga. Nisha kufaga. Wana nongona nongona. Hawa tuwezi. Waze wapige mayo wewe. Hawa tuwezi. Wana wawawawawawaja. Hawa tuwezi. Fungua iweke kwenye chupa. Nisijiwezi.
Mageli ya moe.
I can see it on past 6 in the morning. I can see it past my time to a jikoni.
Wanna know,
how to waste. What's up, big my own? How to waste.
Wanna waste.
Magiria.